tegeda we mpulira kulinyana nebyo byokola nebyo byokoledde we sikusime nazimalinze anyonyogera amawuku ensobola okusekekera kamire egere nazijanjabe ekirwadde kyabalala zikakkane obuwamefunti tata okukwebaza emunyenye weyamete tata katu obuntu we sikwebaze alibani anajuliza kumunagiro bo kunambika kunehupewo kanzikakane mumuwamefundi tata
tufumuka ensozi ate ne tukka miwonvu twekoona ku nkonge ne ne tusigala nga tuli b'amaanyi awo ne twebaza mukama gyatugye
kwansongera ekyo ndaga amulisiza ekyo empita emunyenye soyakira abali mu nzikiza kwansongera ekyo ndaga
Neanzisa, 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 Neanzisa.